juu ya pepa chase na mafila, 925 ni masilva, mboka non stop wiki mzima, tuko outside juu ya maziwa. Tushanza kuset na ujafika. That's a rookie mistake ya beginners. Not case ndani ya class nimezima. Pesa ndo siezi shi bila. Nikisota nasikia nkona fever. Na try kushika mita so niko eager. Wezi zoza one man so ametima. Papa kule niko janta vile naskata. Utadhani prime Ronaldo na number 7. Pay me kwanza ndo shagla yende sambamba. Ikibidi kuna booster ukileta kashfa. Weekendi ni majots na matimba. Na petit kawa wili ni diva, oh Johnny, ye pushe na mablena. Sam 21 na masina. Juu ya paper chase na mafila, 925 ni masilva, mboka non stop wiki mzima, tuko outside juu ya maziwa. For the paper, kila rima, kila jicha, bone paper chesa. All about the pesa, like a tax collector. A trace ya cheddar, si stock momentum. Millions, billions, broke days are gone in a couple millions. Millions, billions, accounts imejana, bado na die more. Mazio ina flow, faida ina grow. Nisa sini boss, sani nini utani show. Do it for the family, do it for my bros. Tuna keshanga mboka, you reap what you sow. It's just me and my niggas. Jeki vile white ni mefisha. Sizi medinao kumanina. Miniko 10 toes jua maziwa. Paper chase na mafila, 925 ni masilva, mboka non stop wiki mzima, tuko outside juu ya maziwa.